ndagushimba cyane bivuye ku mutima reka ngushime namenye ko ari wowe wandinze na undubikora hakiri ishimwe ry'amajwi nguhimbaza naturishije akanwa kanjye ngushima nubwo ndumunyaminwa yanduye mwami yesu Ndye Yesu ngushimiye byinshi wampaye Natunze ntumokire kandi ni muzima Reba amazure n'imodoka nziza cyane Impamya umenye ni nyinshi warakoze
Ngushime mfite irarutu ry'abandi Mfite amahoro mu rugo ndatengamaye
Yesu, no one will see.